comment to shagai. Unajua mini nooks hukatai. Namileke mtoni, wanamileke maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna venono, ndo mana minanuna. Namileke mtoni, wanamileke maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna venono, ndo mana minanuna. What's up, what's up? Kushindana na mime na unajua minatoa madene. Vurugu mechi za nini? Mwisho takuja uvishwe bikini. Namiliki mtoni, wanamiliki maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna vinono, ndo mana minanuna. Namiliki mtoni, wanamiliki maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna vinono, ndo mana minanuna. What's up, what's up? Takuja uvishwe bikini. Namiliki mtoni, wanamiliki maneno, ndo mana wanachunga. Kibogoyo mwenye meno, natafuna vinono, ndo mana minanuna. Namiliki mtoni, wanamiliki maneno, ndo mana wanachunga.